mawazo yetu tofauti, Mungu aliamua kila jambo twa tofautiana. Mioyo yetu inawaza tofauti kabisa, haya yote ni uweza wa Mungu. Inapendeza Mungu naye uona tofauti, tofauti nao wanadamu. Hayo awazayo yasikutishi, ni Mungu pekee akujuaye. Hayo awazayo yasikutishe, ni Mungu pekee akujuaye. Mabaya yote ukapewa,
waache waseme.
Mazuri yao achukue,
waache waseme.
Mabaya yote ukapewa,
waache waseme.
Mazuri yao achukue,
waache waseme.
Waache waseme we mchawi,
waache waseme.
Waache waseme we hufai,
waache waseme.
Hawajui nini wapitia,
waache waseme.
Ushamomba nini Mungu wako,
waache waseme.
Hawajui. Hey, hey, waache waseme we hupone,
waache waseme.
Waache waseme utakufa,
waache waseme.
Hey, hey. Nina amani moyo wangu, Mungu ameniona. Matumaini yangu ni kwake, anaijua nia yangu, hitaji na maisha, maumivu yangu yote ya moyo. Na usiogope walimwengu wanapokuangusha, samehe hao ni wanadamu. Uombe Mungu hajakutenga, akujuavyo si kama mimi. Uombe Mungu hajakutenga, akujuavyo si kama mimi. Umewapenda hawaoni,
waache waseme.
Kasaidia hawaoni,
waache waseme.
Umewapenda hawaoni,
waache waseme.
Kasaidia hawaoni,
waache waseme.
Waache waseme we ni mbaya,
waache waseme.
Waache
waseme
ukasingiziwa mambo mengi,
waache waseme.
Hata wamne haki Mungu wako,
waache waseme.
Waache waseme una kazi,
waache waseme.
Hey, waache waseme we huvuki,
waache waseme.